Yogo Ville Oster, Namesh Pan. Una ori, the way that be that you're far. Una ori, Una gire seo. Una ori, Yaga de seo. Bendera Giovanike, and seo Giovanike. Bendera Giove, Bendera Giovanike, and seo Giovanike. I'm feeling confident. I'm from UG. We love you, part of Africa. Tu kulele wamu, tu kuatagane, tu yambaganenga. Akulumba tulwana na ye, yatukwekanya na ye, toyomba na ye. Tulibana wa Uganda, nitegeza tuliba Uganda. Is it now and only for now?
Yelelele la la.
Bendera Giovanike, and see your Giovanike, Bendera Giove, Bendera Giovanike, and see your Giovanike.
Yeah, yeah, yeah.
Wafe Uganda Genzawa, Abu Uganda Gavi Babera, Bakuru Bange, Puridambo Muluguba Sukuru Nyeko, Mulwanagana, Temuquatagana, Bumu Yombagana, Rasonga and Simbi, Titusene Mawanga. Mbwono mcholi mwono la muganda pesa sola mbasawa Fena tustachimu tule mkubwana abonera musi ya fe Mbwata tukolera batungu wa hindi wa China Lokubwata tukwatagana Fena
tubele chachimu
Nisabulo kuyamba
si ya fe
Nisabulo kutimba yugane nani yeah. Una ori ya gari siyo Bendera jiwanike Nsiyo jiwanike Bendera Giove, Bendera Giovanike, Nsiyo Giovanike.
Yeah, yeah, yeah.
Tuwakilisha upendo, tuungane tu umoja, chakula tukule pamoja, tubadilishane mawazo, pia tusikilizane. Hey, yani Uganda indele, chuki, ubaguzi. Ukabila, mawaji, pia fitina Wandugu tupendane, wadada tusaidiane Mola tumabini, pia tatubarikia